chila na koti kubwa kama drug dealer. Na ukinikuta niko mtaani uwezi leta pila, nishamwambia six key mchezo takia sila, wendo ki Babylon BZ tila lila. Hatuna wasiwasi, tungi na miti kasi, hebu nipe nafasi, achana kunigasi. Tunagonga maglasi, tuki celebrate life, maisha ya mtaani kasi, lazima brain iwe chafu.
Siusema sito fika hapa wapi, siusema sito weza hapa wapi, hapa wapi, nipe price, we huko wapi, una hali gani, mimi niko mbali, he niko mbali, hey. Angali ya pochi yangu ina hali safi, niko mbali, he niko mbali, hey. Jeka my lifestyle, mimi niko mbali, niko mbali.
Bala bala, niko na bless aja, mitaina nitambua kama dogo bala. Nina wapelekea mziki mkubwa sio mnene, kama wanataka boss kwa na nizami ya mapene. Naona ma hater kibao, bado una make paper. Wanaonipenda nao, ndo leuko wananiteta. Wananyombia nifeli, but God got my way. Napata nachotaka, so nilane.